狂。我们这个是贝尔。
Umeatimba umengiacha kiki hakuna mswalie mtume verse mimba usinywe pituni zalie wa kiume mana ushakosea masharti ya kuoga wa umemeza
sauna niweza we
kinyau nyau kikia chapwe sauna ntangazia unawadu na unajua kwa hethi we viper babu hanithi siwezi hawa achambuzi chenga tulu wafundisha kunyoma leo anakili mnembe tu anatufundisha kungoma nani mwalea marwapo juzi nkwa futa kamaz wamevunja ungu wamebalele wananyonga na nyas so wakini disi jari taka taka piska raskari cross nifunge kwa utoka Osi au tiktaka Vesi mkunga nazalisha Kila mada ni wafunga kirumba Kija mkwakwani ndo kama gaza Ananjua kimbunga msasani wevunga Unijui brother nilianza na dunga Kabla na really na J mada Mini namba mbili Upande shufo upande tasa Kija uje kwa kili kosea pusha uziwe skanka Demu wako chizi bruto wauni wanapigia kwa free Unamweka DP wana wanaeka D kwenye P Mount Kenya Luguru Meru Miniko Mount Everest Ives misa shukuru tuleni Ecarist Ogopa watu ujinusuru wengi chatu Stop kadi tatu siji ni dhuru anarocha
Titi Uni mtiti wafalme wamefika msigombanie kiti Wambia ni nubu wasigombanie maiti Mtazika tasafirisha Titi Madaro
Wanajua baba yao ndo mzazi The wrong rende, the wrong daddy Na control kichele kado keti ya John Buddy Kifinance ni mewashinda, they won't judge me You don't call you na shindani na Don Jazzy Na zoza kwa teliza nyumba Na kusemo kweli nyusku makama tapeli wa unga Upper brand kama gaveli ya meumbwa Hail Mary zezi medi na mboge na imba singeli kwa boom bap Na manifesto ni set goals Wanaona kuna opa na ni presto ni let go Gonna track on each other my dress code Illmatic, you niggas couldn't mess with the S code I'm like years ahead of these boys who want flex Your lifetime savings, I bag it on one check I told her to get low, she proceeded to undress But then how would you know when you're only rapping for one sex? Unafraisha machaji wa bezienu What you serve is predictable, mina za guest menu Kwa fist fight mki pull up na tuvisu Mina display black belt na jujitsu
Titi Uni mtiti wa falme wa mefika msigomba niye kiti Wambia ni nubu wa sigomba ni maiti Mtazika, tasafirisha Titi Madaro
Yeah Striker, na cheka na nyavu ni tekolo mwani Nikiwa zenju tani kuta niko foro zani Sina kapo niko single yani Solomon Jambazi kuwa rapu kwa pinzani Nite boro yani school of thought notes Yeah, hamtoshi kwenye buyu wa shamba mtavaa clocks Hii ni kavu bila socks Ukisikiza kaswende, haitibu wazuma kunywe docks Nikitoa kanda mseto yue na sambaza mararia Daktari mento haunitibu mi bakteria Nyuki wengi na maliza ya masaria Kinikuta na peace yue ni kingdom one Mali, hii ni black belt Kivuwa shatu ujwe na black vest Nikenda banki basi mkononi na black check Drip check Kama mavazi ujwe ni deep set Tukizipata utatukuta kwenye black check
Titi Uni mtiti wafalme wamefika msigombanie kiti Wambia ni nubu wasigombanie maiti Mtazika tasafirisha Titi Madaro Madaro Mtau msikatize cheze nuko kwenu Jeni chakula naona kwenye menu Watoto wakule ya ya ya
Ya ya ya tete
Paradise Music
Ringo Beats